Download it from ilovezedmusic.com.
Banona chongo, fuba ume bafishidi kiti. Sene manyo, Mr. Frankie Pamongo.
Mwele sana papata mkatambi shafiri muyandi. Kueveni, Judgment Day. Mwele sana papata mkatambi shafiri muyandi. Kueveni, Judgment Day.
Innocent source my abortion. Source of income which will come prostitution. Magona mukofi ni kambaka promotion. Kaya kapena kuheveni ni na portion. Pacha kukafipa ife ni shibwacha. Macha maagala all because of kwacha. Muka ni dengi ni patea rapture. Nalibe mbuka sana that's when choma muma chachanga. Muka lite kuchimwa postone me to death. Azaka ni kululu kila ni na faith. Saka onekere pabana na my friends. More especially pa menzo ya bafiash. Bana ni konde mama ningi ni menye ni thunder. Yesu Kristu muna ni fela pa mutanda. Kafala menzo ni wona yano masanda. Mulu pa walo ndiye weni funo
sana. Mwene sana papata mkatambi shafiri muyandi. Kueveni Majudgment Day. Mwene sana papata mkatambi shafiri muyandi. Kueveni Judgment Day.
Na makofi panshi nolo mweo le pelevela. Deteta kela mapalo ya ndiye pelevela. Mchalo chawa luani nefi wantu fya kowela. Don't try, don't try, don't try. Fingi tuwa chitewa tuwapta. Ama regret tewa filamba. Bona gomu fumbi chilanshta. We live and learn chapwa fye. Yema sambili lo everyday mufyompta. Impumo ne milando balanshema. Ba shatani pati bali papa noska. Lazaro na sheko kapa konkiri. Ichibanda pachibanda ya zombie. Tuka seba na believe me. Ni ride or die nga fish for me. Salama nyo.
Mwele sana papata mkatambi shafiri muyandi. Kueveni Majudgment Day. Mwele sana papata mkatambi shafiri muyandi. Kueveni
from ilovezedmusic.com.